Y la Desgrilla América. Radio ya America vugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 48 n'ibice bitatu abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 48 n'ibice 9 ya radio Ijwi Riyobora wadushakira kuri internet namwe mujye kuri wa3 radio yacu voa.com tugendane muri iki kiganiro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva kiza cya COVID-19 cyamenyekana mu kwezi kwa gatatu mwaka ushize, ikoranabuhanga ryo kuri murandasi ryakoreshejwe ku rugero rwo hejuru hirya no hino ku isi kuruta uko byari bimeze mbere hose, haba mu byerekeye gukomeza akazi gasanzwe, ibikorwa mpuzambaga, gutumiza, kwamamaza, itumanaho muri rusange n'ibindi. Byose niko byakeneye gukoresha murandasi kurusha mbere. Uko ubu buryo bwagendaga burushaho kwiyambazwa kandi muri ibyo twavuze n'ibindi, ni nako ababukoresha ku mpamvu zitari nziza barushijeho kubona agatsika ko kubikira ababukoresha bakabagirira nabi. Nta gihe inzego za leta zitandukanye hirya no hino ku isi zidashyiraho ingamba zo kurengera abaturage bakoresha iri koranabuhanga, ndetse zikanabakangurira guhora bitwararika uburyo bazikoresha bazirikana umutekano wabo n'ibyabo. Nyamara nubwo bimeze bityo, ntihabura nyir'ibyago ugira atya agakubitana n'akaga ko kugwa mu nzara z'abarekereje. By'umwihariko nk'ahantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatwa nk'iri ku isonga mu ikoranabuhanga, ibiro bishinzwe iperereza rya leta FBI byerekana ko umwaka ushize ibyaha byakorewe kuri murandasi byashoboye kumenyekana bikabaka 800,000, bikaba byarahitanye amafaranga agera kuri tiriyari enye uyavunje mu manyarwanda. Ishami rishinzwe umutekano w'abakoresha murandasi rigaragaza ko mu masegonda 32 gusa hirya no hino ku isi byibuze umuntu umwe abaguye mu kamasho cyangwa ikigoye cy'abarekereje gushuka, kwiba cyangwa kugirira nabi abakoresha murandasi. Muri iki gihe kandi urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga cyane mu nkubiri yo gushaka kugira umubare mwinshi w'abakurikira ku mbuga cyangwa gushaka kumenyekana cyane. Uretse ubushukanyi bugamije kwiba no gutsuna ibya rubanda, hari n'ubundi bushingiye ku bikorwa by'irari ry'umubiri nabwo bushukisha amafaranga. Abatari bake bamaze kwisangana ibisare bikomoka ku bushukanyi nk'ubwo bubyara ihohoterwa. Umuryango udaharanira inyungu mu Rwanda, Delight Rwanda, ufatanije n'impuzamashyirahamwe y'iterambere ry'abari n'abategarugori Dutera Imbere, bemeza ko by'umwihariko mu Rwanda ibyaha bigendanye no guhohotera abari n'abategarugori cyane cyane bishingiye ku gitsina bikorwa kuri murandasi byarushijeho kwiyongera, nubwo nta mibare igaragara barashyira habona kubera ko bakiyegeranya. Ni muri urwo rwego umuryango Delight Rwanda na Dutera Imbere bafatanyije n'abandi bafatanyabikorwa batangije ubukangurambaga bw'iminsi 45 bise Bamaso. Ubwo bukangurambaga bugamije kwamagana ibyaha bikorerwa abari n'abategarugori bikorewe kuri murandasi cyane cyane ku mbuga mpuzambaga. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi turaganira kuri ubwo bukangurambaga, icyo bugamije, ndetse tuvugane na bamwe mu bagiye bahura n'ikibazo cy'ihohoterwa rikorewe kuri murandasi. I Kigali mu Rwanda ku murongo wa telefone ndi kumwe na Edi Mwerekande, umukozi w'umuryango utagengwa na leta Delight Rwanda, akaba kuri ibikorwa byo muri ubu bukangurambaga bwiswe Bamaso. Ndi kumwe kandi na Kamaliza Diane, Mugeni Clarisse na Muhorakeye Annette, bose bari i Kigali mu Rwanda. Bwana Edi Mwerekande, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Nawe Muhorakeye Annette uri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Ego.
Kamaliza Diane, nawe tuguha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Clarisse Mugeni ndagushimiye cyane kwitabira ikiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika ikaze mu kiganiro.
Urakoze cyane.
Dutangira ikiganiro bwana mwerekande tubwire iby'ubukangurambaga.
Murakoze cyane Geoffrey. Ni ubukangurambaga bugamije gufasha abanyarwanda, gufasha abakoresha internet by'umwihariko abahuye n'ibibazo by'ihohotera, ndetse n'abandi bagize bitabiriye ihohotera rikorerwa abagore n'abakobwa ariko wenda batazi yuko bari mu gukora iri hohotera. Tukaba tugamije mu minsi 45 twateguye nibura abarenga 80% kuba bamenye ko iri hohotera ribaho. Mu by'ukuri wenda nituza kwinjiramo neza turaza gusanga ko hari abahuye n'ikibazo cy'ihohotera batabizi yuko bagize uruhare kugira ngo bahohoterwe. Tunarebera hamwe hari n'ibibazo twagiye duhura nabyo, hari abahohoterwa babigizemo uruhare, hari noneho n'abahohotera bazi yuko bari mu gushaka kugira ngo posti zabo zigaragare, zibonwe, zihabwe amalike n'ibindi byose, ariko ugasanga barimo guhohotera. Muri ubukangurambaga rero nk'uko twabuteguye nka Delight Rwanda, tukaba tuzibanda cyane kuburira abakoresha internet ko ubu iki kibazo cy'ihohotera kibaho kugira ngo bakimenye bakirinde. Ubukangurambaga twabuteguye mu buryo nanone dukoresha ikoranabuhanga, dukoresha social media cyangwa imbuga nkoranyambaga, twongera tuburira abagore n'abakobwa muri iki kibazo.
Ariko yivuze ijambo guhohotera cyangwa guhohoterwa ni ijambo rusange, mu by'ukuri guhohoterwa gute? Gerageza kubisobanura neza.
Mu by'ukuri urakoze cyane, ni ijambo rusange rishobora kumvikana. Twebwe turibanda ku ihohoterwa rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi cyangwa internet, ariko by'umwihariko bigendereye abagore n'abakobwa. Urugero natanga nk'iyo umugore cyangwa umukobwa ashyize ifoto ye ya style yambaye neza cyangwa yafite ukuntu yabishatse akashyira ku mbuga nkoranyambaga, hakaza kugira abayitanga comment imupfobya, comment igaragaza yuko ibyo yakoze nta bwenge burimo, uyu muntu agira ikibazo cya harassment. Ikindi muri iri hohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ni hari ikibazo kiribuze gusanga kuko uraza kugira n'abuganira nabo, aho umwana w'umukobwa ashobora kumva ashaka icyo twita mu mvugo y'ubu ngubu hiti kumenyekana. Ndashyiraho agafoto nambaye akamini ngaragaza imiterere yanjye, intege n'ahandi, ashaka kugira ngo abone views nyinshi mu bundi buryo cyangwa ubundi, ugasanga babyuririyeho baramuhohoteye. Hari n'ikindi kibazo cyagaragaye muri no campaign nacyo kiri mu byatumye tuyitabira, aho usanga umwana w'umukobwa bano bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube, ugasanga arashaka kubakoresha kugira ngo bakine bambaye mu buryo bwa bushitura cyangwa bwa attractinga aba viewers abakurikiye izo mbuga, ugasanga hari imbogamizi bagiye bahura nazo. So iyo tuvuga ko rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ni rikorerwa either umukobwa cyangwa umugore bitewe na post cyangwa icyo yashyize ku mbuga nkoranyambaga. Bikorwa mu byiciro, wenda ndibuze kubigeraho ni mu bimbaza bitandukanye, ibyiciro by'ihohoterwa bahura nabyo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ingaruka bahura nabyo iyo bamaze guhohoterwa. Mu ncamake twebwe nago ubukangurambaga bwacu bushingiye ku ihohotera muri rusange, ni rikorerwa abagore n'abakobwa ku mbuga nkoranyambaga, ku bitekerezo byabo, kuri posti cyangwa icyo bapostinze kuri social media, ugasanga twebwe tushaka yuko uru rubyiruko cyane cyane abakobwa bitondera ikintu cyose agenda ashyira ku mbuga nkoranyambaga kuko gishobora gutuma bamwataka.
Ariko se bikabije ku rugero rungana iki bituma bikenera ubukangurambaga? Ko ntekereza ko si ibintu bisanzwe kuba umuntu yashyira hariya ifoto abandi bakayivugaho uko babyumva akaba ari akazi kabo bibareba, kuki mwumvise ko ari ibintu bikeneye ubukangurambaga? Birakabije cyane.
Iki kibazo kirakabije. Niyo turebye mu kucyegeranyo cyashyizwe ahagaragara na UN Women, kigaragaza yuko ihohoterwa rikorerwa abakobwa n'abagore ku mbuga nkoranyambaga nubwo nta mibare muri statistique navuga twebwe twari twakora iki kibazo kiri ku gipimo cyo hejuru ni ukuvuga na report ya UN cyane cyane kuri GBV igaragaza yuko abagore n'abakobwa bahohotewe cyane ariko ntago imibare fatizo tuzayigarukaho nituba turi mu gusoza iri ubukangurambaga noneho twahuye n'inzego bireba twanegeranyije na report kugeza ubu icyo kibazo kirahari n'inzego bireba hano mu Rwanda yabaribu yaba minisiteri ikoranabuhanga barahamya ko gihari nubwo batari baduha imibare bazayiduha mu gihe cyo gushyira agaragara raporo yuko twasanze iki kibazo kimeze
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukanya ndagaruka iwawe nkubaza ababirimwo ababikora nibande uburyo babikora ariko reka tubanze tujye kwa Kamaliza Diane atubwire uko byamugendekeye. Kamaliza Diane nanone ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Nuko nuko ngaho rero dutekerereza uko byakugendekeye.
Uko byamugendekeye nashakaga gukora fashion ucuruza imyenda avuga reka mbishyire ku ma social media ku ma Instagram njye nkambara umwenda nka postinga mu gupostinga kwanjye nkabona comment nziza abandi bantinege kubera umwenda hariho abantu baba batandukanye batatuza uwo mwenda abenshi hariho umuntu ukunda umukobwa wambaye bini washyiraho ndi kabona support kabona abantu benshi barabyakiriye abandi ntabwo babyakiriye neza baraguca intege bakubwira ati iyo myenda ntabwo ijyanye n'imyaka yawe ntabwo iyo myenda jya wambara wikwize ibintu nk'ibyo ngibyo sasa nanone challenge nini ihari iyo nahuye nayo ni imwe hari ukuntu abantu bari muri ibyo bihugu byateye imbere nyine uba ufite abafollowers cyane kuri Instagram wakosinga umwenda umuntu agataha muri inbox yawe akakwandikira akakubwira ibyo ndabona uri kugerageza ushaka nyine ushaka imibereho akakubwira ati njyewe kure ndi like muri Dubai hava imyenda myiza hava ibintu byiza inkweto nziza nshobora kugufasha ukagira izindi mpuhwe ashobora kuba akugiriye ariko afite ibyo ngibyo afite ibindi bintu ashaka like akakubwira ati njye ndashaka kukongerereza ibintu ariko nawe ugomba gukora iki n'iki
iki n'iki ubwo ni nk'iki
for example akakubwira ati njye ndiba uri mu buriri ndashaka nkuhamagare video call ndashaka kubona amabere yawe ndashaka kubona imyanya y'ibanga yawe ibintu nk'ibyo ngibyo so wakwanga ugasanga ahatinze nka akawunti yawe akajya ayikoresha ibindi bintu like nko gucuruza we yinjiza agacuruza ashaka urugero avuga ati uyu mukobwa nyine akora video calls agakora sexy kuri internet ubwo iyo umuntu nyine mugenzi we abibonye aravuga ati angahe ugasanga watangiye gucuruza ifoto ya kinyerezawe nda amadolari 200 ngiye muguhereze mukora ibyo mukora ugasanga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo biragucumeje kandi ibyo ni ibintu nagiye mpura nabyo cyane hari nk'umuntu wabimbwiye arambwira ngo niba ashaka iduka rinini cyane riri expensive nimureke turyamane ava hanze araza turavuga finally mu gihe cyo kugira ngo amere inkunga nk'uko yajyaga binyemerera arambwira ngo turyamane ndamubwira se urumva kuryamana ari cyo kintu cya mbere twashyira imbere ese waretse kugakora ibintu byagenda neza ukazafata amafaranga yawe wampaye wafatiriye ikintu ushaka no kuryamana nawe yafashe amafoto yanjye yose aragenda ayakoresha ibintu yifuza
kandi wari warayamuhaye umwizeye
ntabwo twari tuziranye bihambaye ni gutyo uba ufite aba followers ugapostinga ifoto ukabona umuntu abaye interested mu bikorwa byawe
ariko ntabwo mwari mwaramenyanye ku rugero wenda wamuha amafoto yihariye yagombye kugira ibanga
oya ntabwo urwo rwego twari twarabigezeho kuko we ukuntu yambwiraga ubona ari umuntu ufite umutima wo gufasha ariko by the end we icyo yashakaga urebye yashatse kubanza gukonfaminga ese uwo muntu tuvugana koko aya mafoto nayo araza turabonana tubonanye ambwira ibyo ngibyo nari maze kubabwira
icyo nkubarije icyo kibazo ni uko hari abantu bashobora gufata amafoto yawe bakayagira uko atari bakayahindura bakoresheje ikoranabuhanga rya Photoshop ku buryo umuntu yabonye yibwira ko ari wowe ariko biranashoboka ko wagirira umuntu icyizere ukaba wamuha ifoto umwizeye ariko nyuma akazayandarika cyangwa akaguhinduka
ntabwo njye twigeze tugera kuri urwo rwego gusa nawe amaze gusubira iwabo ikintu yankoreye nkabona ko ari kumara singa yafashe hari ifoto nashyizeho nambaye ikanzu arayifata ayishyira kuri akawunti ye yindi aravuga ngo njye nkora uburaya bwi onulayini hajya abona nimero z'abantu zirampamagara twabonye ifoto yawe barakubwira ngo wa onulayini tukakwishyura nkabwira wapi mbonye bikomeje kundenga iyo akawunti ndayibuloka
birumvikana ko wahahombeye mukanya turagaruka iwawe ukomeze tubwire iyo experience ariko reka dusubire kwa Edi mwerekande Edi ibi bintu birakorwa nabande nabavantara binjira mu Rwanda cyangwa hari n'abanyarwanda babirimo birakorwa nabande barabikora bate
nkuko Kamaliza amaze kubibabwira iyo ari internet cyangwa murandasi babyarenze umupaka w'igihugu hari ababikora bari mu gihugu hari n'abibikora bari hanze y'igihugu ari na mpamvu nka Dinec Rwanda n'abafatanyabikorwa bacu twahisemo gukoresha uburyo bw'imboga nkoranyambaga kugira ngo dushobore kubwira abo mu Rwanda no hanze y'u Rwanda abo twita perpetrators mu ndimi z'amahanga ntabwo cyane cyane abo ku mbuga nkoranyambaga ntiwavuga ngo nabo muri iki gihugu ariko mu gihe dutangiye no campaign kuva ku itariki 10 z'uku kwezi kwa gatandatu muri feedback tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga dusanga harimo nabo mu Rwanda tugasanga umukobwa hari mwaka imwe dufite ariko nago ndi buvuge banyirayo umukobwa yasabwe gukina muri filime ziri kuri YouTube no amwizeza amafaranga 20,000 amaze kumwe 20,000 umukobwa arangije aremera kuko arakina amafaranga imyaka 20,000 na yumvaga 20,000 ku mwana w'umukobwa atari ikibazo arangije aragenda arayigisha ibyo amabanga yo mu buriri ibiki akabyigisha byiyerekaho so byaje kurangira rero bamaze gupostinga ibyo byigisho by'umwana w'umukobwa ku mbuga nkoranyambaga iwabo bimubera ikibazo bimubereye ikibazo bimusubiza bitera ikibazo cyo kujya gusaba ko babikuraho ati twagwaye amafaranga bizana amakimbirane umwana wawe n'ikibazo mu muryango. Icyo ushatse kugaragaza impamvu nzanye urwo rugero rumwe mu zo ufite ndetse niba ngombwa n'uyu wahuye n'iki kibazo nabyemera yabihera iyo testimony cyangwa ubwo buhamya bwe kuko hari ababikora bari mu Rwanda. Nk'uko Kamariza bivuze uwamuharasize cyangwa uwagiye kumusaba kumwereka umutima w'ubufasha w'urukundo kubera ari ikindi agamije yari ari Dubai ntabwo yari ari mu Rwanda. Bivuze iki? Bivuze ko mu Rwanda barahari, turaza kwabwira amoko ya y'iryo hohotera abaho akunda kwakorerwa iyo tumaze kumenya muri iki gihe gito tumaze muri ino kampanye. Ariko mu gusubiza mu ncamake mu Rwanda birumvikana, ariko akaba arimo nabo hazi.
Urakoze bwana mwereka. Ndereka noneho twakire Clarisse Mugeni. Clarisse, wowe byakugendekeye bite?
Murakoze cyane. Uko byagenze urumva hari ukuntu abantu bohereza ama message kuri nimero zisanzwe Facebook, Twitter na Instagram. Uko byanambayeho no kuri WhatsApp, akenshi bikunda kuba kuri nimero zo bakoresha nimero zo hanze cyane abantu babikora. Ugasanga umuntu arakuvugishije rimwe kabiri, akohereje message, akohereje amafoto, hanyuma agatangira kuvuga ati ndashaka ko tuganira kuri video call, akaguhamagara, akifata amashafi, akavuga amagambo. Hanyuma rero iyo ngira ngo njye naramukubye ko twaraganira igihe kirambuye, mbona n'umuntu atangiye gukuramo imyenda n'iki.
Dorere, nyagukuwemo imyenda se koko?
Atangira kuvuga ibintu. Hanyuma rero ndamukubye mukubye, ntabwo yatuje, ahubwo yahise akoresha indi nimero yindi yo ku ruhande, ntabwo arampamagara ko sinita ko ari we, numva atari we ugarutse. Turaguma turavugana nk'ibisanzwe, ariko nanone aza kongera. Kandi ntabwo bakoresha, ntabwo ari ibintu bahita bavuga ukuri ngo atakubwira icyo ashaka, ahubwo ni abantu babanza kukwica mu mutwe gahoro gahoro. Kandi nk'uko mubizi, abadamu intege zacu ni nke cyane ku bijyanye no kuba wakumva. Iyo umuntu avuze ikintu wumva cyane kurenza uko akora. Hanyuma
ubwo yakubwiraga ko agukunda
turavugana. Yego, yambwiraga ko ankunda, ambwira ko ndi mwiza, ambwira ko azajyana i Burayi.
Yari muntu ki? Yari umunyarwanda cyangwa yari umunyamahanga?
Yari umunyamahanga.
Mwaganiraga mu ruhe rurimo?
Yari umunyamahanga mu Cyongereza.
Nuko rero ati narakwihebeye,
ati ndagukunda, ati ndifuza ko tuganira tukabonana vuba nta kibazo. Hanyuma rero ikintu cyaje kuntungura ni ukuntu yambwiye ati jya mu cyumba uri wenyine tuvugane. Mbwira nta kibazo, arambwira ati ndashaka kukubona mbone gute, tuvugana kuri video call, atikuramo bino na bino, ndumva nshaka kureba. Ndamubwira hanyuma we rero atangira gukuramo imyenda bigaragaza ko wenda ni nka igikorwa cy'urukozasoni kubona umuntu yerekana ubwambure bwe kuri social media cyane. Kandi bari abantu ngira ngo abantu babikora bafite imbaraga ko abanza kukoherereza amafaranga kugira ngo akwereke ko muri kumwe cyangwa muri n'abafiance nta kibazo kibyishe inyuma. Hanyuma iyo amaze kukwica mu mutwe nibwo atangira kukuroga bwa burezi bwabo bakoresha bwo kwambura ubusa. Hanyuma rero iyo umuntu utacanye ku maso cyangwa udafite mu mutwe, nawe wirotuva wageze muri cya gikorwa.
None se we yari yabanje kukoherereza?
Njye yari yabanje kunyoherereza. Urumva yabanje arabikora, arambura.
Ndavuga amafaranga, hari amafaranga yabanje kuguha ku buryo aguha amafaranga akavuga ati akira dore turi kumwe nawe, ugahita wumva koko wa muntu ni umuntu wanjye.
Yari yabikoze mbere atanyereza amafaranga. Ubwo n'urugero nari ntanze kuri mugenzi wanjye nzi ibyabayeho, kuko we yabanje kumwohereza amafaranga. Ntekereza ko umuntu wabikoze we yari umunyarwanda, ntabwo yari umunyamahanga. Okay, ni bamwe baba hanze kuko nawe yakoreshaga nimero yo hawe. Ariko byambayeho njye amafaranga narayakira.
Wari ugikomeza?
Nari mvuze njye byambayeho amafaranga atarayanyoherereza, ariko ampromisinga ko ari ibintu azanyoherereza bikomeye. Hanyuma rero biza kurangira mukubye, ariko nyine akomeza kunyereza amamesaje atari meza n'iki ngo birarekera.
Ni ukuvuga ko muri make wowe wararusimbutse, ntabwo ako kaga kakugezeho, ariko niho byashyaga bishyira.
nararusimbutse ari kurebye niho byaganaga cyane ngirango iyo nza kuba anari byo ngirango umutego nari kugwamo uko hari indika nigeze kwa hari indika y'umuntu wari ibugande wigeze kunyandikira abanyandikira turavugana mbwira ko dukundana hanyuma ampanga ko azandagira kuri Dubai hanyuma ako kazi nyine ko akaho ngaho Dubai ambwira ko kugira ngo nzagereyo ari uko tugomba kubanza kuvugana tugomba kubanza kugira ute ndetse we yananyoherereje n'ikite musanga Uganda hari kugira ngo tuvugane duhure tumenyane hanyuma mbone kwambuka ngenda
nyuma byaje kugenda gute
bo nyuma nari mfite umusore twakundanaga ari nawe twabanye ubu nahise haza ibintu by'uko ababyeyi umusore ahita abyihutisha ko nambwira ndumva nshaka kujya Dubai gukora akazi k'abakobwa babizi hanyuma ahita yibyihutisha rero ahita apanga ubukwe tukadukora ubukwe birangira gutyo nagiyeyo ariko hari umushuti wanjye nzi wagiyeyo
noneho byarakoze noneho niba ari byo
byarakoze maze gufata indi mera kuko urebye ukuntu dushaka kumbwira ukuntu umuntu ashobora gufata indege cyangwa ashobora gufata bisi ijya mu gihugu runaka wenda hafi agiye akurikiye umuntu bahuriye kuri social media nta kindi kintu kirenze yakoresheje usibye kuba bavugana harimo ibintu by'amatrike cyane kuko urebye ngira ngo iyo umuntu agiyeyo ntekereza ko n'umuntu ahita atangira guha kugenda agahita ahora muri izo ngendo zigashira kuko ubwo nyine abayinjiye navuga ko ari nk'umwuga abayinjiyemo w'ubucuruzi.
Mugeni Clarisse, urakoze cyane kudusangiza ubuhamya bw'ibyakubayeho ndetse n'ibyabaye kuri bagenzi bawe. Ku murongo wa telefone i Kigali mu Rwanda turacyari kumwe na Kamaliza Diane. Diane, umaze kumva ibyabaye kuri Mugeni, ubyumvise ute?
Ibintu ukuntu mbyumvise ni ibintu bibabaje pe. Nanone ndashima Mugeni Clarisse yuko atabaye imbogamizi cyane ngo ashikurwe n'ayo mafaranga yaza kugira umutima woroshye yari bugende nawe yari bukore ibyo uwo muntu yari amusabye. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane kandi biri mu bana batoya mu myaka yacu. Ni ibintu bari kubona yuko dukeneye amafaranga cyane kurusha ibindi bintu bikomeye, niyo mpamvu nawe aza agushikisha ayo mafaranga yiwe.
Uti no kuba maso nibyo. Noneho rero ku ruhande rwawe, wowe umaze kumenyana n'uriya mugabo wari umaze kuduha ubuhamya bwawe, uriya mugabo araje ageza ahangaha ashatse agusabye ko muryamana, urabyanze, waramuretse arizigurukira aragenda, ntiwamuteza inzego z'umutekano ngo uvuge uti uyu muntu arampohoteye?
Urumva muri icyo gihe ntabwo nabifataga nk'ihohoterwa, numvaga ko ari icyifuzo, nabifashe nk'ari icyifuzo cye. Ndumva niba ntashoboye gukurikiza icyifuzo cyiwe nagombaga kumureka akigendera kuko nawe nta kintu yari ankoze. So ahantu naje kubona ko ari ihohoterwa rinakomeye cyane, ibyo yankoreye amaze gutaha, nibyo yakoze amaze gutaha, uko yafashe amafoto yanjye akajya yashyira ku zindi akawunti ziwe akavuga yuko nkora imibonano mpuzabitsina kuri interinete, nibyo bintu byaje kunyereka yuko arimo kumara zinga kandi ntafite n'ibimenyetso byamugaragaza yuko ari we. Natekereje ko nta gihamya nabona cyatuma murega abakozi yari amaze gutaha iya akawunti narayibolotse, nta handi hantu nari bwongere kumubona. Akenshi urabona ku masoshal mediya abantu benshi dukoresha amazina atari ayacu, nta kuntu nari bumurege ngo abashe gukurikirana. Yari umunyamahanga ariko utari umuzungu, yari umwirabura. Urebye yatuka yari ari muri ibi bihugu bya za Nigeria kuko n'icyongereza kiwe kuvugana nawe gutya wumva icyongereza kiwe ari cy'abantu ba Nigeria.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga, turavuga ku ihohoterwa ry'abari n'abategarugori rikorerwa kuri murandasi. Muhorakeye Annette, nawe uri mu bari biyemeje kwinjira muri ubu bukangurambaga, uragira uti igihe ntibirambaho ariko niyemeje kubihashya. Uwo mujinya mwiza wawukomoye kuki?
Njyewe rero impamvu nuko mba mbona ko atari byiza kuba umuntu yahohoterwa. Turabizi ko byica mu mutwe, umuntu yahohotewe arababara akaba byamugiramo no kuba yakwiyahura. So rero ni muri ubwo buryo bwo kugira ngo umuntu abijyemo gukangurira abantu kubireka, kuko si byiza kuba wahohotera abantu ku mbuga nkoranyambaga, amfite abakobwa cyangwa abagore, kuko abagore bagira imitima yoroshye cyane. Hari nk'ukuntu umuntu apostinga nk'ifoto yifotoje, wenda ni nk'urugero yiyambariye, kuko wenda we yabipanze, ugasanga baramutse baramutebeje, ugasanga uwo muntu arababaye, ugasanga n'ibyo yari yapanga gukora birapfuye, ugasanga muri make bamwiciye muri make gahunda yari afite.
Clarisse, wowe ibyo bintu byakubayeho ntabwo bigira ingaruka ku rushako rwawe, dore ko ushatse vuba? Ntabwo umugabo wawe yumva izo nkuru ngo abe yavuga ati n'ubundi wari ugiye kwigendera ninjye wagutangiriye usange hajemo akanakariya?
Ntabwo bibaho, kuko akenshi nta kintu nigeze bumisha.
Wavuze kuri bagenzi bawe biriya bintu byabayeho, nubwo tutabavuza amazina, wowe wabaye intwari uraseruka urabivuga, ubona bo byarabagizeho izihe ngaruka muri rusange?
Ingaruka za mbere ni ukutumva no kutiyumva muri sosiyete, bitewe wenda n'uburyo uba waragaragajwe cyangwa se no kuba wenda utagirira icyizere mu bayo wese, kabone n'ubwo yaba agufitiye inyungu wenda z'umumaro cyangwa igihe kirambye, bituma uhita uhaha ugasanga ubanje kugira amakenga ku muntu, nubwo byakabaye ari byiza cyane.
Tugaruke iwawe bwana mwerekande, ko iri hohoterwa risa nk'iriri mu byiciro binyuranye, ibyo namwe murabibona?
Yego, murakoze cyane. Dutangiye iri ubu bukangurambaga, icyagaragaye cyane cyane mu Rwanda ni aho urubyiruko cyane cyane bakunda guhohotera na gati ubwabo. Arabo dufite wenda turi nyuma ho gatoya nk'ubukangurambaga buratagetinga cyangwa burareba abantu b'ibyiciro bibiri. Burareba abo twita vitine, ubwo ni abahura n'abari expose cyangwa abashobora kuba bafite amahirwe menshi mabi yo kuba bakwatakwa n'abandi babikora. Urugero, iyo tugeze mu bakundana, umusore n'umukobwa batangira gukundana cyangwa umuhungu, bamwe bakiri batoya bakinjira mu by'urukundo izoka zarabaye, ugasanga arasaba nk'uko umwe mu batangamamatwi utanga ubuhamya babivuze, barasaba n'amafoto, ndashaka kugira ngo nyereke, ndashaka kugira ngo bigende gute, mu by'ukuri amusaba iyo foto atamwanze by the cyane cyangwa muri icyo gihe. Ariko iby'urukundo rw'urubyiruko rw'ubungubu b'abakobwa n'abahungu, iyo hajemo kutumva kimwe ingingo bari bariho, haza icyo twita kwihorera. Akavuga ati mfite uyu mukobwa, dore angize aranyanze, cyangwa dore bigenze gucyakosha, ndamusabye aranze, nanjye amafoto ye mfite ngiye kuyashyira kuyakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga, amafoto y'urukozasoni cyangwa amafoto runaka yamuhaye yumva ko ari mu bihe byabo byiza by'urukundo. Icyo kwihorera rero nicyo cyakunze kugaruka cyane cyane mu rubyiruko rw'abakobwa n'abahungu. ikindi uko Kamaliza yigeze kubivuga hari uwo batetekinga mu Rwanda nanone hano byagiye bibaho aho umugabo abona umukobwa kuri social media akanyura mu gikari cyangwa nyina akanyura ku ruhande bagatangira kuvugana akamubwira ati ndashaka kugufasha mu by'ubu n'ubu yazagera kuri ya ngingo yabona izashoboka ikaza kuhohoterwa hashije n'ubu uko yanze ko bakorana sex cyangwa bakorana imibonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo agakoresha uwo mwanya wo kumuhohotera amuca intege mu bijyanye no kumudikampeningira business ye urabizi ko Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukangura urubyiruko gukora kubyaza amahirwe internet cyangwa murandasi dufite mu gihugu ugasanga aciwe intege nuko hari uwamubonye akamwuriraho akareba nkuko Kamaliza yibuze amafoto ya postize yagize gute ati uyu kugira ngo mubone ndanyura kuri uyu kuri iyi kuri aya mahirwe ari mu gukoresha ku mbuga nkoranyambaga munsi amake kugira ngo nsoze iki kibazo warumbajije hari sexual harassment cyangwa kumuharasinga bitewe nuko wanze yuko muryamana ibyo bibaho cyane kandi byabayeho no muri raporo tuzashyira agaragara mu gihe tuzaba dukusanya data z'ibyo turi mu kwegeranya duko muri ubukangurambaga tuzagaragaza n'ibipimo nibura ku mibare mitoya tuzaba twashoboye kwegeranya so icyo ni ikibazo gikomeye mu Rwanda cyane cyane ni ihohotera rikorwa n'abagabo rikorwa n'abasore rikorwa n'abakobwa ubwabo hagati yabo bitewe n'icyo bapfuye bati reka muhararike n'ihohotera rikorwa n'abagore ubwabo bitewe n'amakimbirane bagiranye mu bukangurambaga rero dufite wenda mbisubiyeho gatoya nuko dushaka ko umukobwa nava akagera wese muri uru Rwanda n'undi udukurikira hirya y'u Rwanda amenya ko ikintu agiye gushyira ku mbuga nkoranyambaga uko byagenda kose yaba agiha umusore w'inshuti ye yaba agiha umugabo wamupromote mu buryo n'ubu agomba kumenya nyuma y'ibi bihe ko hari ibindi bihe bishobora kuzabaho kandi ibyo bihe bikamwangiriza ubuzima cyane cyane hari unemployment cyangwa ibibazo by'ibura ry'akazi cyane cyane abantu bo kuri YouTube ubu ngubu abakobwa hari filime nari buvuga amazina yazo ugiye kuri YouTube wazibona na Ribu yarabyinjiye no muri ubukangurambaga turi kumwe na Rwanda Film Federation bivuze ko hari ikibazo cy'abashaka views nyinshi kuri YouTube abashaka kugira ngo babone ababakurikira babone amafaranga bikarangira babashukishije amafaranga kugira ngo akunde aza kimwe ashotora abagabo ashotora abasore yerekana imyenda y'imbere yerekana imyanya y'ibanga wenda n'agaherekana ijana ku ijana ariko bikamwangiriza isura y'ejo
tukira aho bwana mwerekande hari n'abantu bakuze utavuga ko bashukishwa amafaranga usanga ahubwo babyijyanamo bakabikora mu buryo basobanukiwe ubona rwose ari abantu barengeje wenda n'imyaka na 40 ukabona barashishikaye rwose bameze nk'abantu barimo gutanga amasomo ubo ntabwo twavuga ko barimo guhohotera rubanda
nibyo urakoze bwana Geoffrey ubundi niyo mpamvu ari ubukangurambaga bwo kurwanya ihohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ariko n'abagore n'abakobwa niyo mpamvu nabo bagore barimo iyo tubwira abagore n'abakobwa tubabwira ko wowe ubwawe ushobora gutuma uhohoterwa wabikoze kandi wowe ubizi neza yuko ibyo ukora hari inyungu bigufitiye nonaha ariko ugahohoterwa ejo nkuko nigeze mbivuga iyo umugore agiye kuri YouTube akavuga ibigambo by'ibishegu akerekana imyanya itakagombye kwerekanwa bigira ingaruka kuri we bigira ingaruka ku bavandimwe be bigira ingaruka ku bana be bigira ingaruka ku bamuzi niho avanga agahura n'abandi bantu bakamwa ati dore wa mugore dore wa mugore dore wa mugore ejo bigatuma agira agahinda gasaza niyo twita depresiyo bikamuganisha kujya kwiyahura hari benshi biyahuye bazira yuko bananiwe kwakira ku bibazo bitagisigaruriro dore ko muranda cyangwa internet cyangwa imbuga nkoranyambaga icyasohoye icyagiye ku karubanda kugisubiza mukiciro cy'uburyo kidasoka biragoye. Ensubiza icyo kibazo rero, umuntu wese ugiye kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga akigaragaza mu bikorwa by'urukozasoni cyangwa mu bikorwa bishotorana, uwo muntu byanga byakunda afite impamvu zo gushaka amafaranga. Aravuga ati ndagenda nigaragaze bame amafaranga, ndagenda ngaragaza imyanya yanjye y'ibanga bame amafaranga. Ariko si hirya y'amafaranga uko byagenda kose, wenda twirengagije gushukwa, nawe hari igihe ubukene bw'ayo mafaranga bumushuka atashutswe n'umuntu bikamuviramo guhohoterwa.
Ariko urabizi ko hari n'ababikora batashutswe bakanamenyekana rwose bikanabahira, akaba ari aho afite abantu ibihumbi n'ibihumbi bamukurikira, ndetse n'abamamaza bakamwiyambaza bakaba bavuga bati reka runaka yambara iki kintu tumufotore, ariko akaba yagira atya akakora nk'ishusho cyangwa agakora ibintu bishobora kuba byakururira rubanda gukora ibintu batagakoze iyo bataza kubona ariya mashusho ye. Mbega abagabo bo bashotorwa mwabasize he babaye abande?
Abagabo rero urakoze kubw'icyo kibazo. Ubundi iyo ikigo nka Dilati Rwanda n'ibindi bigiye gukora ubukangurambaga, bireba cyane cyane umubare munini waba w'abagenerwabikorwa cyangwa w'abashobora kuba bari expose kuri iyo ngingo cyangwa kuri iyo team cyangwa kuri ubwo bukangurambaga. Abagabo nibyo nabo barahohoterwa, kandi bagahohoterwa wa mugani n'iyo muganye nabo barakubwira ati se ubundi wa mukobwa atashyize imyanya y'ibanga ku karubanda twamushotora cyangwa twamwurira dushingiye ku yadushotoza cyangwa n'abagabo bagahohoterwa. Abagabo rero ntabwo twigeze tubirengagiza, kuko n'ubukangurambaga wenda nirize kuvuga ko tubukora dukojeje nanone imbuga nkoranyambaga, dukoresha imbuga nkoranyambaga z'ikigo cyacu, tugakoresha imbuga nkoranyambaga z'ikigo cya Dutera Imbere w'umufatanyabikorwa n'abandi bafatanyabikorwa, ndetse no muri ubukangurambaga tuzakoreshamo cyangwa turateganya muri ino minsi gukoreshamo twita social media influencers, baba arabo muri entertainment, baba arabo mu nzego za leta bavuga ari kumvikana ashobora kutuvugira ubutumwa bukumvwa na benshi, ariko no mu bagabo barimo nk'uko nanjye ndi umugabo, nk'uko nanjye ni mu kuvuganya n'ubwo mvuganira abagore ariko baranyumva nanjye nk'umuntu uri mu kubabwira, aidha baranyumva ku byiciro bibiri. Icya mbere, kubashobora guhohotera abagore n'abakobwa bikabavira n'igihano kiteganywa n'amategeko y'igikorwa bakoze. Urumva iyo abyumvise ariko ati kumbe iyo uharamitse umuntu ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'impamvu iyi n'iyi ishobora gufungwa, ishobora guhanwa mu buryo bunubu, ubwo tuba tumurokoye ari umugabo. Nanone kandi avuga ati kumbe iyo mpohoteye umugore nandagaza cyangwa mpfobya ibitekerezo bye n'ibindi, hari aho bamusubije inyuma mu iterambere. N'abagabo barimo Bwana Geoffrey Mutagomwa, gusa ntabwo bari ku kigero nk'icy'abagore n'abakobwa mu guhura n'iki kibazo gikomeye.
None se ku iherezo ry'ubukangurambaga murifuza kuzaba mwageze kuki? Muzamenya mute ko iyo mwifuzaga byashobotse?
Iyi kampeni yatangiye ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu, ikazasoza ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi. Hakazabaho assessment cyangwa dialogue, ibiganiro n'abafatanyabikorwa n'inzego za leta, noneho tukareba iki kibazo gihagaze gute, noneho tukanabihuza n'iki cyakorwa, ese tukabikura ku rwego rw'u Rwanda tukabijyana, kuko iki ibiri n'ihohotera rirenga umupaka, tukabihuza n'ibindi bihugu by'umwihariko byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'ibindi bihugu. Ariko kugeza ubu yatangiye itariki 20 z'ukwa gatandatu, yitabiriwe kwitangiza n'inzego za leta muri mu rwego rwa leta no mu rwego rwa inzego zishinzwe gukurikirana ibi byaha. Ndumva twari kumwe na Madame Shafiga Murebwayire, Division Manager DBV ushinzwe Crime National Coordinator and One Stop Center, ndetse na Dutera Imbere bivuze iki ubukangurambaga bwacu dukora bwitabiriwe n'abakobwa barenga ijana na mirongo ine na batandatu bo mu mashuri ya kaminuza n'amashuri makuru muri kaminuza n'amashuri makuru bane bane mu Rwanda. Impamvu twashyizemo abo bakobwa tukabagira focal point y'ino kampanye, tukabagira n'abakobwa bahagarariye abandi kuko tuzi ko abo mu mashuri makuru na za kaminuza aribo bafite inyota y'akazi. Icyo ni kimwe, niyo bafite inyota y'urukundo, niyo bafite inyota yo guhanga akazi bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Turavuga tuti mu mikoranire nabo muri ino minsi mirongo ine n'itanu no muri raporo bazabiduha, bazamenyesha abakobwa bigana n'abahungu bigana mu mashuri ya kaminuza n'amashuri makuru iby'iki kibazo. Ni muri urwo rwego twakoranye n'ibyo twita Guild Council, abakobwa bari mu buyobozi buyobora abanyeshuri muri za kaminuza n'amashuri makuru.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Reka tujye kwa Kamariza. Kuki amafoto bakunda gukwirakwiza ari ay'abakobwa gusa? Kandi Clarisse yabivuze neza ko hari n'abagabo badatinya kwiyambura. Ni ukuvuga ko abakobwa bacu bakigira akabanga abagabo aribo babahemukira bakabata hanze, cyangwa amafoto yabo ntashamaje ku buryo kuyareba ari uguhuza umusaya?
Ndakoze cyane ku kibazo mbajije. Nta muntu wafata ifoto y'umugabo ngo ayicuruze, kandi orede n'ubundi ayo mafoto bacuruza bayacuruza ku bagabo. Urumva rero nta mugabo wafata umwanya wo kugura ifoto y'umugabo mugenzi we keretse babandi babasinganye. So impamvu nanone mbona abakobwa dukunda gushyira amafoto kuri social media, kuriya abenshi bayashyiraho bambaye imyenda igaragaza imyanya y'ibanga, ise yambaye utuntu nyine ku buryo tubasha kwatractinga umugabo. Uriya mukobwa arije ayipostinga akinjiza kuri social media.
Singira ngo se buriya hari abasore nabo bubakitse ku buryo inkumi zitabura kubararikira nkeka? Hari nabo bakoresha mu imurika ry'imyenda cyangwa bamwe bibisore amasosiyete ajya yiyambaza mu gucunga umutekano?
Ibyo nabyo ku ruhande rwabo ntabwo biri hejuru cyane nk'iby'abakobwa. Nahakana yuko bidahari, nabo bahura n'iryo hohoterwa ntabwo mpakana ko bidahari. Ariko urugero runini rugaragarira buri umwe wese ni abakobwa, abana bato b'abakobwa. Umwana muto abura amafaranga mu mwanya wo kwihimbira imirimo no gushaka uburyo yaza n'umushinga w'akabona gutera nkunga myiza adacishije kuri social media, akavuga ati reka nambare igikariso n'isutiye postinge n'inkurikirwa n'abantu benshi. Ntabwo hari bubure abari bunkurikire batangirira akamaro, kandi muri uko kubikora ntabwo ari bubwinjiza amafaranga menshi pe. Ariko utwo abonye we kubera ko aba ataratungaho amafaranga menshi aba yumva atumunyuze, ejo akongera akabona ofeta yo kugura nanone twa twenda two kuzabona utwo yambara akongera agapostinga. Iyo bikoze kenshi niho usanga nanone ahura n'iri hohoterwa turimo kuvuga, kuko hari ubikora ugasanga nawe abaye addicted mu buraya. Umuntu yajya abona amafaranga akagira ngo ni ibindi bizima, umuntu akamubwira ati kora iki n'iki, ukumva umwana mushuti wawe ngo ejo yagiye Dubai yabaye stay queen kubera iki? Kubera ya mafaranga. Ntabwo ajya Dubai ngo agiye kurangura ibintu bizima ntago ajya Dubai ngo agiye mu bundi butembere ni ya social media ibimwinjiriza abona abakiriya bikamuzanamo uburaya so numva ari ya mpamvu abakobwa muri iki gihe kubura imirimo ari byo birimo gutuma bitabira kwambara ubusa ku ma social media ngo babone amafaranga
tugaruke kwa bwana mwerekande ubundi ibintu nk'ibi ko nabonye mu bukangurambaga mufite harimo n'urwego rwa leta y'u Rwanda iyo ivuga iki kuri ibi bintu mutifuza biherekeje iterambere mw'ikoranabuhanga
niyo mpamvu mu bukangurambaga turi hamwe n'inzego bireba nka RIBU tubutangiza ku mugaragaro twari kumwe n'umuyobozi muri RIBU RIBU ikaba ishinzwe nyine gukurikirana ibyaha nk'ibi no mu butumwa batanze yuko ibi icyaha cyose gikorerwa kuri murandasi cyaba ari igisebya ari igisebanya cyaba ari amafoto n'amashusho by'urukozasoni bihanwa n'amategeko wenda nituzagira amahirwe dusohoke ikiganiro n'izi nzego muzazishyiramo babereke n'uko bihagaze ariko birahari yuko izi nzego muri ubukangurambaga twarabiteguye niyo mpamvu twabwise ubukangurambaga bwitwa abamaso nuko ngo turasaba buri munyarwanda wese kuba amaso akaba amaso ku byo apostinga akaba amaso ku byo agiye gukwirakwiza hari n'abakwirakwiza hari n'abahohotera atari babishyizeho akabibona akabibundi niyo mpamvu tuvuga tuti bamaso niyo urebye bwana Mutagoma mu Rwanda turimo gutera imbere ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga turimo gutera imbere ku bintu bijyanye no gukoresha amatelefone afite internet niyo urebye wenda ku kigereranyo cyashyizwe ahagaragara n'ikigo cyitwa Digital Report ni ukuvuga ya 2021 igaragaza ko nibura mu Rwanda abaturage batuye u Rwanda kugeza ubu ngubu barenga gato miliyoni 16 mumbabarire nibura miliyoni 9 n'ibice bitandatu bafite telefoni bivuze ikibuze yuko nka Facebook ubu ngubu isigaye itagisaba interineti na twa dutelefone dutoya tuba dufite interineti kuri Facebook by'umwihariko none miliyoni 4.12 by'abaturage batuye u Rwanda muri ubu bushakashatsi muraza kubibona bafite nibura basesinga interineti urumva bwana Mutagomwa kari ikibazo ibihumbi ni igisubizo ku ruhande rumwe ariko kikaba ikibazo kuri perpetrator cyangwa guhohoterwa kubera ikoranabuhanga ryegereye abaturage niyo urebye n'ibihumbi 800 abaturage barenga 850 bari active ubwo n'abanyarwanda kuri social media nanone wakomeza ukareba kuri ino raporo ugasanga nibura 6.5% by'abanyarwanda bari active kuri social media urumva rero nk'uko na leta ihora ikangurira abaturage rubyiruko bakobwa mwitinyuke mukoresha amahirwe ya interineti nk'uko ugeze kuba imbaza bya bamwe mu babikora mu bucuruzi kandi mukabona ko banateye imbere ariko agashyiraho ikimwinjiriza ku bushake bwe ariko kikabangamira abandi iyo tuvuze reka kugera ubwana Mutagoma uyu mwanya nshyize ifoto yanjye ku mbuga nkoranyambaga ntago ari njye uri buho gusa n'umwana wanjye biramugiraho ingaruka basi dore n'umuhungu wa Edimere kandi wa wundi mwabonye aha uri mwana wanjye arabashoke baragira ikibazo muri sosiyete akaba ariyo mpamvu twifuza ko nibura mu bukangurambaga abaturage bose baba amaso tukahashya tugakoresha ikoranabuhanga internet social media mu bikorwa byunguka
Aneti Muhorokeye uti ninjiye muri ubu bukangurambaga kubera umutwaro w'abagenzi banjye bakomeje guhura n'ibibazo byo guhohoterwa no kwandagazwa ubutumwa ufitiye ababikora n'ubuhe
ubutumwa nende naha urubyiruko rero ni uburyo umuntu amenya navuga ntabwo umuntu yimenya ku giti cye umuntu akamenya aho agana akamenya icyo ashaka kuko kwinjira mu buzima bw'umuntu si byiza nibyo navuga umuntu niba yipostinze cyangwa niba umuntu akoze ibyo amenye ko ari ibyo bimubeshaho bigendere ntabikritikeho cyangwa ntabigireho ikibazo muri icyo gihe umuntu azatera imbere yumve yishimye yumve umutima we uratuje yumve icyo akora kiramugendekera neza ni ukuvuga ngo ntiduhohotere abandi tugendeye mu byo dukora ni ukuvuga ngo niba uri umurokore wowe urokoke ku giti cyawe niba uri umupagane pagane ku giti cyawe muri make ntiwotere mugenzi wawe muri make umenye ibyawe n'undi amenye ibyo twavuga nka mind your business uko twabyita ibyo byiza byatuma turwanya ihohoterwa.
Tujye noneho kwa Mugeni Clarisse, icyo wumva wagiraho inama urubyiruko ni iki?
Inama nabaha kutajya bumva amabwire cyangwa se ngo bashidurwe n'ibintu byiza ako kanya umuntu ari kubasezeranya cyangwa se ibyo aboherereza ngo babihe agaciro cyane kurenza ubuzima bafite. Kandi ikindi ni uko ikindi ni uguha agaciro cyangwa se gukunda igihugu cyabo bakumva ko bagitereramo imbere kurenza uko umuntu yabahamagara ngo mujyane hariya mujyane hariya kujya kuruhira cyangwa gukora indi mirimo utazi utigeze wenda umwigira. Binabaye gutyo umwana indi nama naba umuntu ubonye igikorwa nk'icyo ngicyo kimubayeho cyangwa se kuganisha aho hantu akihutira kubivuga akihutira kujya ngira ngo ni isange one stop center ushobora kwitabaza hafi cyangwa se inzego z'umutekano zaba zimwegereye wenda zikamufasha nibyo numva cyangwa se akanababuroka mu rwego rwo kugira ngo arinde umutekano we cyane kuko ntekereza ko bishobora kuba bigoranye kuba warimita umuntu ufite icyo ashaka kuguha kandi nawe ugikeneye cyane ko akenshi badushushisha ari amafaranga bigoranye. Icyiza ni uko wamubroka cyangwa se ukegera inzego z'umutekano zikagufasha mu kurwanya uwo muntu kuko si we wenyine aba yanduje ahubwo kuri abafite nk'abandi icumi ari kwanduza muri rusange cyangwa se abari kugenda arogesha amagambo utundi tuntu ari kubabwira. Ibyiza ni ukwihutira kwegera ubuyobozi kugira ngo bamufate hakiri kare cyangwa se baragufashe nawe ubwawe.
Tugaruke kwa Bwana Mwerekande mu munota umwe gusa, reka ngusaba ugire icyo ubwira abakunzi b'ikiganiro muri Isanga ku byerekeye iki kibazo twaganiragaho.
Murakoze cyane. Uyu butumwa tutaganiriye nshaka gutanga mu izina rya Delight Rwanda ndetse na Dutera Imbere wenyije dufatanyije muri ubukangurambaga ni uko twifuza ko nicyo gusaba namwe nitangaza no kutubashimira ku bw'iki gikorwa mudukoreye cyiza umusanzu mutanze kuko umwana w'umukobwa abugiye kuba yakora ikiniki akumva bagenzi b'ubuhamya bwabo aratinya agakoresha neza imbuga nkoranyambaga. Turasaba Abanyarwanda b'inzego za Leta baba n'abafite abo tukunda kwita social media influencers, hari n'imbogamizi duhura nazo wenda nazo zigarukeho uregera social media influencer mbabarira udutambukiriza ubutumwa ubu n'ubwo kuko twateguye uburyo bwo gukoresha visual message cyangwa message igaragara. Urugero nkawe ukavuga uti ndi Geoffrey Mutagoma ndasaba abakoresha imbuga nkoranyambaga ko gukwirakwiza ubutumwa buharabika ari cyagira ngo n'amategeko n'urugero uramutse uvuze gutyo ubusevize cyangwa ubukijije benshi. Turasaba Abanyarwanda yuko badufasha muri ubukangurambaga tukabwira urubyiruko abakobwa n'abagore iby'iki kibazo ko gihari bakitonda abagabo nka perpetrators abagore nka perpetrators cyangwa nk'ababigiramo uruhare n'abakobwa babigiramo uruhare bakumva ko ari ibyaha bisubiza inyuma amajyambere y'abagore n'abakobwa binahanwa n'amategeko. Murakoze.
Urakoze Bwana Mwerekande. Ndakeka ko nta kubivuga kurenze isaha tumaranye muri iki kiganiro. Reka ngushimire cyane uyu mwanya wahaye Ijwi rya Amerika, nkwifuriza ubukangurambaga bwiza muri icyo gikorwa.
Turabashimiye namwe kubw'aya mahirwe muduhaye.
Murakoze Annette. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Yego.
Mugeni Clarisse, nawe wakoze kwitabira ubutumire bw'ikiganiro.
Wakoze cyane.
Kamaliza Diane, nawe ndagushimiye cyane ko witabiye ubutumire bw'ikiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Reka nshimire namwe mwese inshuti bakunze b'ikiganiro muri Sanga, mbibutsa ko mushobora kugisanga ku rubuga rwacu waheshatu radio yacu voa.com ugiye ahanditse ibiganiro ugakanda kuri muri Sanga. Kuri mikro mwari kumwe na Geoffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.